wakale yese banendola nabajiride nze nabajiride mama abasajja bakale yese banendola nabajiride nze nabajiride mama abasajja bakale yese banendola tachiri chukako katumbo kwadirembwa ndi muzikuru wa mugema nabajiride tachiri chukako katumbo kwadirembwa oba katumba ndaira bonna bazikuru wa mugema nalintiddo okukyayibwa abasajja okubagambako babakyala ne bangumya tufe nga magidwa tuyimbako neyali akutagwakwano bamufumbira atayina nabamufumbira agobagagobe kuyimba kubeera kusomesa ne bagidwa ensulugala ngumya totyakukyeba bakyamye asa bakyala bakwagalanga nakufumbira omuyineeka mugalugikwate eggunda ngaakulisimwagirina kulale kuyimba linnina limba omukama ono katonda sokuba omuyimbi ayimba kukike waffe ndi omu ndowooza kyava mu kkojja mubeŋŋonga abansala abeŋŋonge mbalamusiza mbawe ekitiibwa ekimala sibeebaza mbeera mulalu mumwava nnya bansala bosirabe ekiba mwesibuka basikulu bamugema mbagala sema muli katumba yimba kitange era mmekasali topisa lunkusa eyanvaako eyali mmanga nzala ebyansi byo bibaawo mukama kyageza akijjawo kasabwe yazaala wendi kansomese nga bantu nga bwempabula bakyamye ate mbaluŋŋama emyoyo nabajiridde nze nabajiridde mama abasajja baagala ebyesega n'endola nabajiridde nze nabajiridde mama abasajja baagala ebyesega n'endola leeriile lalalaliile abasajja baagala ebyesega n'endola leeriile lalalaliile abasajja baagala ebyesega n'endola leeriile lalalaliile abasajja baagala ebyesega n'endola. Kambasama, kwata mikono jamwe jakono, mujingi kama tamagamwe, machala ngaro ngaro, awamita mujingi kambasama, kwata mikono jamwe jakono, mujingi kama tamagamwe, buli jenye kwa chala misanyuka, balansi kutte katonga, machala watu nyemba gambeko, mshamulia vyansega na mbiro, nabajiridde nze, nabajiridde mama, abasajja baagala ebyesega n'endola. Nabajiridde nze, nabajiridde mama. Abasajja baagala ebyesega n'endola. Leeriile, lalalaliile. Abasajja baagala ebyesega n'endola. Leeriile, lalalaliile. Abasajja baagala ebyesega n'endola. Thank you. Leeriile, lalalaliile. Abasajja baagala ebyesega n'endola. Thank you. Abasajja abakono abagala emirungi mbaseka gwofumula watalina mwena sisosolanga dda gwasa omukyalo womumaka amatusokola envumbo wendamalira kino kyendiko girutegedde ensonga wasa omukyalo womumaka sikumubonyabonyanga nulira kuredi gyaliko olabe tigundi oswala akubye okutuka kungubye olusi kyambala takirina mukazi wattu yezambukoleega amakooti n'empalo mutalina nabajiridde nze nabajiridde mama abasajja baagala ebyesega n'endola nabajiridde nze nabajiridde mama abasajja baagala ebyesega n'endola leeriile lalalaliile abasajja baagala ebyesega n'endola leeriile lalalaliile abasajja baagala ebyesega n'endola
Thank you.
Olo nyasinga Wala wali na umako chala Olimba Asoku mufu miaranji Atatolo nyasinga Wala wali na umako mkiala Olimba Pitirano yoku kwana Wapo kero msimbiho Aninawa mionjo kujirira Kitonjo uo umaka Afana ganengo yoku kwana Singa kindi no musinga kuba Kitonjo uo umaka Afana ganengo yoku kwana Singa kindi no musinga kuba Awakasa panyonja Wamala chala nibiechi Mpena seno bugalo sene mbia Le 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 Mama Mama yanje sora wakumanga sikumanyi one wai jambane Tiwa funa kimara Mama yoje yosora Wakumanga siku manji One waichambane Tiwa funa kimara Katinga wango wamaka Wakumanga chamu manji Mama njiwa babulileko Wakatake takanyirira Zati mwarange masomera Aho mbale karamuwa Balumare yasi masifu na rupia Zee Yesa kukule ni kuatadia Akwana ni kuatawe Gamu para ya likebiwero Atio Mwani ya tebati ya kuswara Asawa ni kwa kwa nyechibabi ya weyesa sana majemu ufu Yeno mama rokumanya tebati ya la mkola Zema mama basa sila nyonyo Yeno mama rokumanya tebati ya la mkola Zema mama basa sila nyonyo Mana tera kuwa tumanga tumuchalo ngulirayo Kusati nepali Temuti ya kusara Nganda ya mawano Zeje piteno Kumasajia wakarevi ya sega nendola Temuti ya kusara Mwambarevi tetei Baba kube mage wameje mzarwa Zekatumba njakuwa Ngapagira chala wakora Nga wate mpide chipa waka sisi nisonga Masoka ne muwa jena kamba wachara wa frotinga Ganeyo mufumbo muwa wanya wanyanga Na wano ni mawawa kesebio mufumbo ni wabise bali Bata ni kokola katina wano wefuga Mura vye watani sokola nisimbi basirina Batia wasaja mutani soba fumbirwa Le 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 Such a magazine, yes, again, Dora. Lady, 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 Ngapagira chala wakora Ngawate mumpita chifa waka sisi nsonga Masoka ni muwa jere gamba wachala wafrotinga Nganeye mufumba muwa wanya wanyanga Nabundu ni wawa kesebio mfumbu ni wabisa kumbali Bata ni kukula katina wano wefuga Mulabia wachala wanyo mtandi soba fumbiwa Ensimbi wekuba wala ye gonzao Kando kulimba wala vitike posi mumaka Posi mchiru kebe mbalo mchari Neveli wanyikira kuliso Pankuso moike Uvemu viendolo ikokwe korele ranga Umwami afunye mima kuwa mchala lute jakorela Uwatia mateka mkani sanga sikwe mbulisi Afumbiru atana kuwa mino kumirevisivu
ewo wakule mwana osala okufumbirwa omwami alaga olusajja kuba omukyala ludde gyakolera mbadde gyaludde gyajjase muwawaanya abasajja okufumbirwa kakati kufuusa omuse gwammwe mulina okugondera amateeka gabaweereddwa temutya kusiswala mwambala ebiteteeyi babakuba embaga ewamme gye muzaalwa abasajja batabikola mbawaayo kajjambo naye mmwe ababikola mugumira enkyukakyuka bw'omwami alina amaka agattaka omukyala wo n'abaana bo n'osalawo okufumbira olw'okwagala ebyendola sekatumba ngendana yeera mbagambye gy'basajja baagala ebyensega n'endola abasajja baagala ebyensega n'endola
www.djericom.com